is African sound.
Take nini niseme kakosa, mana sina madini mariverosa. Etu niache mimi maneno dodosa, nipe ya chini chini nifike kilosa. Wengangana na mimi kama kichwa na mukongo, weshikana na mimi mafuta na mugongo. Basu sifanye visa mikasa moyoni, nitaumia. Disho sija kugusa, zitakata chaneli, minisharipia. Oh my love,
nipe, nipe vyote,
nipe, nipe,
nipe, nipe, nipe, nipe vyote.
Icho kinyama nirumagie,
nipe.
Utanipa maradhi ya moyo ukifeli, kunipa vyote, vyote, vyote. Umependeza kila saiti, karikitikiki. Wenipe vyote, nipe vyote. Nipe mapenzi yote mpaka majilani washangae. Tena we mtoto mashara, wanipara marote yote. Popo kanye ya mbingu, nipe na vyanda.